Radio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
On a heli mi studio tamani odo sa yo saki ko modo Ousmane Diko wartane do kabaruji di bete hande nu jire wonani en to boggi jande to kana ke leedi meden andini ko warta sariya kawra leedi men bamete fa paton murtudobe se be mi kabardo be fu kolle sariya kanan ibe ka e hora ka holliti be juudum e muli e jiyam be ka ngala hen on jeto be yogabe ka kolliti landugal an wodan fewde e kaado sariya kawra leedi meden faanda nafka makka leedi rutinal e kawra limbe e wi mabbe non hono dale sariya golla golla mudum dina murtube hono duna surdo hono yimbe yogabe dow inde dewrintinal wote jeetane 2018 diidu kana ke leedi meden e di député di fu ngadan wattu charta do li hala ko kana ke leedi meden hokki tajeral mudum le hala mudum nyande alande hirdube lam non jetti ka do anniya yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah modon e do studio tamani gouvernement mali waran hollitinde hono sariya kawra leedi meden ka jukkata hono murtube sabbe mi kabarde fu be juudi mi amuli yiyam non ngala hen kana ke leedi meden di andini odo kabaru le hala mudu yitma wuri yibe ka hollidi ka do sariya faabato hono nattinde yimbe murtunobe hibbe be le yimbe se kanon hono be gollali tayebe gollali du ko jamnaaki keddana Mamadou Sama Seku fa beedoro den faamu
kanan ke leedi ndi holliti wiide tongaade dow battumawdo dewral labbe leedi ndi woni ko o nawtori yo tongaade nde o totta njarninnoogo e leru zendu duuɓi ɗiɗi caggal siñingol talkuru kawrol hakkunde leydi Mali ndi e guɓe murtuɓe ɓe e leewi makko batte dewral leydi ndi holitama nder tongaade nde yo dabareji kertaaɗe pied yalla ne waw muña no waɗane yimɓe leyoga guɓe murtuɓe hitaande 2012 ɓe ɓiɓe ka holliti wiide le projet kabaru sériyaji kumani ɗi dewral leydi ndi ɗi o martinta kumpa e le jonte garoje ɗe yafa muña waɗate fawde e kala kannoɓe nadde juuɗe sariya banggal guɓe kaptoje ɗe ka kanko ɓiɓe ka o faccintini wiide yo ɓuri fof yimɓele ɓe juppali fewi ƴiƴam fa hande leewi kanko kanake leydi ndi ana e le oɗo projet sariyaji oɗum watta ngol hakkillo kabaru joddiji kanɗi yoɓeneɗe yimɓele torraji gaɗa fewde muɗum ɓe bangge goɗɗo ɗum fa hande le projet sariyaji ɗi heeƴo golle huncente hoore kala jaɓuɓe yoppude kaɓorɗe e hokkude aadi muttude baasi ka ɗum fofe tawede kanko kanake leydi ndi yeeli yo faame fa laaɓa tongande dewral wiɓe leydi ndi wona fewi sawbinde rafi jukkoje ma basal nder golleji ɗi ma ɗum yaabade hakkeji yimɓele torraɓe ɓe
hono pamɗo kabaru neɗɗa ko du brema eli dikko o wi landugal ana wodani dow nafaka ka sariya kawra leydi ndi dina makka faabade hono dewrintinal yo hakkillanta ko yommitagol tan ka heɓata hokkata doole le jamaje ɗe yalla ɓe gaɗali ko fayi hunde ana kani ɓamanede sariya fa ndenena e wi makko hono yoppe sariya daro e darde muɗum golla ko hani ko wodi hen ko kanko brema eli dikko o jangguino université bamako wonko o sifodi e Samba Doumbia keddena ko haali
ɗum ko jeta ko ɗum min kono yaara bonnirde waddata enen sisémɓe sa ƴeewi ɓe jowata yimde wende nokkuji kewɗe soma bomɓe gaɗi ko boni a wi leydi ɓoma sariya a leydi ndi hoore mum wiya jon ka o sariya yalla ndena ko wara leydi ndi ɗum kono yaara o sariya ka tiɓilata waddata ko saabi neɗɗo ko gaɗɗo ko boni kañum kono hani tawde ana jukke anaɓe suudu sariya sariya haala ko jomum waɗi ko jomum hanndi waɗde fof waɗa ko jomum wonko hanndi ɓuɗo ɗi yoɓa ɗum watta gaɗaɗo ko boni ko ɗum ana wawi yallade ana wawi de kañum ndi jon ka aɗa wawi gollinde yimɓe assemblé ɓe ɓami sariya ko holli kawanɓe ko bonɓe yeriɓe leɓe mbawa kamɓe mbawa nangguede ɓe mbawa uddede ɗum wadda tiɓaraji kewɗi par ce que yimɓe yokaɓe ɗum ene mbawi wiide a haalde ka leydi ndi ko jiɗɗa hoɗum gatta sa muña ɓama mbalse mbara yimɓe a caggal leydi ndi ɓama sariya ko watta a hollata a hana nangguede hana jukkede a ɗum tiɓaraji tan gaddata mi haalli ɗum ka yimɓe yaara ɗum moƴƴa ɗiɗo kafte ko boni ne hana nangguede holle fisi e tan ƴewata ko jomum hanndi
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde o bemel amen facebook na twitter oɗo mbawi ɗum noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon li haala kananke leydi meɗen banggal yitumo wuuro o hokki taƴiral hono woteji cartaɗe ɗi gaɗan e wattu muɗum hoorejo hirduɓe laamu ɓe ka yetti ka ɗo anniya kanake leydi meɗen ndi kanko Soumaila Cissé o dardi kanake leydi ndi ɓama dabareji fa woteji ɗi gara dow laaɓal Soumaila Cissé wonko haalde e Mamadou Baba Kounta keɗɗena Mamadou Sama Seku
min mi fedi tonk sa min abon demande
ko den jettamo sanne bangal mudun sabi dun tan woni la amen minen kay nan do wakkat jun o min yetta sanne kanko kana ko leedindi ko bomani o do kabar o addi dum ne milla wiide bangal mudun o fen dabreji latori sababu dido wutuji di mbaa wadede di mbaa wadede dun e le labal patingu ko fufu je majji le ko jabbi ko min tanki buppiji kewdi le wutuji ngada didi pri fufu ndar te site e kanyi ansongo to hakke yimbe le uynaaji jeegomo am baawi wutude hakunde 15h e 18h walde RPM dun woni ko beddo uynaaji jeegomo yimbe le fuf ngotani on dum e bandu en goni suglaaji amen dennom ne gondi mako jaati hakilo bangal tabagul nyalaade sapanaade wutuji di onon wi min dun tan woni la amen yo kanko kananke o tino tan yutinde adi mo obam yo
donc sur ce point là nous sommes d'accord avec lui.
Hono ministre armée français di kanko Florence Parly ana wonno mo wonno maliga nyande alande do waddi e soldats en français be barkan be yambere yitimo wuri neno kanko Florence Parly o yahan lele de nay godde G5 Sahel le yalla gubangal ana Pedro Dole le walde jiadin kobe fa lefongol fu huba e majjun keddana Mamadou Sama Seku.
Florence Parly holi tiwide imade dawul makongul hinade imade rajoga fadde kawrutal kessal nyande sappo e joyi lewru janvier to paris ton hakune yimbe la gubal dental solasabe be e kanye babotobe be holi tiwide an hanibe kuncina hore hejo golle facintinango imade raji garuji fedde barkan nakani wadede dar lebbi jegam arandeji hitano 2018 kawrutal gongal dun nahani wadede to Bruxelles ton nyande noga e tati lewru fevrier yalla adadu babotobe be na beedo faddinden kanko ministre France humanide solasabe be holitiwide leedi haramini wawata fi landidni khawrutal bangal hebugol almusataji goddi fa yottade wattu joni o Riyad amani adi gubal dental solasabe G5 Sahel faaba milioji temder kalisi euro Emirat Arab Uni milioji chapan itati Union Europeenne milioji chapan di joyi Etats-Unis milioji chapande jeegom kalisi dollar kayu faba totatedo e leggulidal hakunde leede micitinan wide kasinene kalisi gubal gal yo hakke milioji temedidi e milioji chapande joyi kalisi euro beedade don dun kasintine mabbe milioji chapande jeegom kalisi euro kala hitande
hono garangar Florence Parly hawri e hono ingol ministre premier ministre kessole mali do e wi ministre leydi français on non waltigol gouvernement faba to kawral ibeka ana andi ko gollata sabe yo dun tan faba to no wartigol de inare le mali do ka non hande wana dun wonda hono jemma cekete hitande ndeka taton keddi ke hen chapane jeddo ne du barmi li kasara lawol be Gabriel Touré ka dun su do tolandu andani adad mudun yawti mo rowani o e wi kanko docteur Bouri Traoré yimbe tabtino tabo tan hono laawi sariya laawi di yalla ana ndeno e kasaraaji keddena ko ali
semi kit hono nyawbe mal hewre atawan debbe fu accident gadi akune 2016 2017 walda 2017 o buri hewde dum hono darande himbe sappo e joyi beedi hen non bangal hono basse infectieme barmu e fiabe barmube dum dum kibi dido dum fu worbe ana way hon 2017 o buytike 2016 mi jenami kibi 2017 o dido mi kibi wala pierre fam may dum ka min kebal hono bangal nyawi goddi ko walda nyawi ko kisiminane ko dum kibi sappo e jetti sappo be fu worbe njettombe e rewbe du hono worbe tawte mayi be dum kibi tato li taton be goto o debbo dido me wor di bangal nyawuji be hono nyawbe wattebe be digi 2017 te buri 2016 jama o dunira moto ngaji di 16 dunam bulay be dum ngada sedde sedde kum fu heba goddo bangi mudum dum buri
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji medan hono horeje arme habatobe do dun arme de l'air yaadi e hewbe burem nyande alande yo andande no habatobe gorri ton e yettude be du faabe beedoro kuyam le rende yimbe e jawlume ben o yetti hono soldats e wombe burem fu kan larme du joinama banamba faren hono yimbe cercle o odo kabaru yimbe ton dartinomo ila masiba jamma jeegum janje jeddi lewru novembre 2016 o kanon keso reena yimbe e jawlum en jabbatudu hono torraji gandi di ton caravan kabaru deer e deurintinal a wonda le cercle ansongo nyande alande yo wata gunobe gonno kenye be nati tesito odo kabaru on odo caravan deer le nyalaade sappo yo recrutrade drani se onji accord iti jadum commune Kusane du le région Kay o hebi hono nyande alande dewte sukabe lekkol kewde kanye awdiji sardingeji almusada mudun ana buru million goto sefa yo commune français Tre Gastel waliri ono batte giggol hakkunde lamorde kaggitaade de yodo kaddu de dido kabaruji kedde hen alfa hande yewtere maana yeso yen tawde jam.